Nyama, sema tolu mnyama. Yani tolu mnyama. Pigo si za kinyama.
Wende tolu mnyama, tolu mnyama, tolu mnyama. Wende tolu mnyama, sema tolu mnyama.
Timba, nina vingi vya kuvimba. Nina ringa niko huru toka 9 ya Disemba. Dingili dingi
Babilo, money maker mabingo.
Shigidi shida
kina shiro, kizungusha nkonginko. Menimo, simeni kaba kwa shingo. So, drop it down, nikunjie kwa engo.
Masaga saga kama yote, pata chochote. Usimuruke we mupe, napata kitu ile ro inaipenda. Mabugi beda mbona leo wataipenda.
Nino tolu mnyama, tena tolu mnyama, sema tolu mnyama. Yani tolu mnyama, pigo si za kinyama.
Wende tolu mnyama, tolu mnyama, tolu mnyama. Wende tolu mnyama, sema tolu mnyama.
Japo na pozi toka buza, ile zopigwe na zombembe moyo wangu na subuza.